caggal mayre makko o waɗa nder yanare hesere, ine itta e nder hayre. Gorko goto o rendiɗon hayre mawde beele balkagal e ma ene wubbe. Anɓe Yeesu ɓami soldateɓe waɗi ɗum yeeso yanare nde beele o wawa gardede, sabobu eɓe kuli wata sehrelaɓe Yeesu ara ɓama ɓandu makko nawa ɗum. Beele ɓe annano on Yeesu arte e gurdam o yalte e dow yanare nde kanko hoore makko. Yeesu meeɗi wiide sehrelaɓe mum caggal mayde makko mawo hedde balɗe tati e nder hakkunde maɓe. Caggal ɗum mawo arte e gurdam sababu ko Allah o wonno, ko Allah gurɗo. Kono noon sehrelaɓe Yeesu eɓe gonne ɓernde maɓɓe ne hecciɗi sababu mayde Yeesu. Kamɓe fof ɓe jejjitinomo. Caggal mayde makko balɗe tati rewɓe hewɓe jeehi to yanare nde. Ɓe tawi hayre nde ne itta e yanale makko. Soldateɓe darinoɓe yeeso yanale nde eɓe kuli e yanale nde ko melde. Yeesu alano toon. On tuma malaika goto wi rewɓe ɓe wata kule ɓele anni garɗo dartude ko Yeesu penganonɗo e dow leggal paligal ngal. O alaɗo o ruttima e gurdam no holno haalidomon ni. Rewɓe ɓe dogi eɓe gonde weltare mawde e ɓernde maɓɓe. Ɓe jeehi ɓe kawrindi kubaru moƴƴo o sehrelaɓe Yeesu.